Hujambo ndugu mkulima na karibu katika awamu nyingine ya kipindi chako kipendacho cha nyanja za kilimo. Kipindi ambacho nia yake ni kukusaidia kuzifahamu mbinu mbalimbali za ukulima na kuimarisha ujuzi wako shambani ili uweze kuwa mkulima hodari. Valia magwanda yako ya kazi na pia usisahau kalamu na daftari, tuende shambani. Mimi ni John Waishua.
Minapata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kinachanya, na kipato cha taifa kitaongezeka sana.
Juma lililopita tulizamia mambo ya muhimu ambayo yanafaa kuzingatiwa kabla ya kujitosa kwenye shughuli ya utotoleshaji wa mayai kupitia mitambo ya incubator, au kwa Kiingereza egg hatching using incubators. Tuliweza kuelewa jinsi tunafaa kuyachagua mayai ili kuhakikisha kwamba tunapata idadi kubwa ya vifaranga walioanguliwa. Hii leo tutaendelea na gumzo hili, tukitaka kufahamu kinachofuata baada ya mayai kuanguliwa ili tuweze kuwalinda vifaranga na waweze kupata kukua kwa njia inayofaa. Mwelekezi wetu bado ni Bwana Dominic Kiplagat, mtaalam wa shughuli za kilimo biashara na mwanzilishi wa shirika la SmartLink AgroStore ambalo hujihusisha na mitambo mbalimbali ya ukulima kama vile incubators. Kwa kawaida kuku anapoyaatamia mayai huwa yanaangua baada ya muda wa siku 21. Hili sio tofauti, kwani hata kwenye mitambo ya incubators vifaranga huangua katika muda sawia. Hata hivyo, kwa sababu mashine hii huwa na mpangilio wa kipekee wa kuzungusha mayai, basi kuanzia siku ya 18 unashauriwa kuzima mpangilio huu, na mayai baadaye hutolewa kutoka kwenye eneo yaliyopangwa na kuwekwa kwenye sanduku maalum inayotambulika kama hatching tray, ambayo bado ipo ndani ya incubator. Kuanzia siku ya 19 vifaranga huanza kujitokeza kwenye mayai.
When using this incubator at day 18 in some eggs, you'll find some by day 19 some chicks are already out on your incubator. So normally, because these machines are automatic, by day 18 you should stop turning in your machine. So by stopping turning, there's a certain thing you apply on the machine, and so also you change the eggs from the setup trays. They start like setup trays. You transfer your chicks to hatching baskets, which will stay there for after 21 days. The machine exactly does not hatch exactly on, not all will hatch at 21. Some exceed, even chicks may come out even after 24 days.
Kibarua kikubwa katika shughuli nzima ya utotoleshaji wa mayai huanza baada ya vifaranga kuanguliwa. Kwa kuwa vifaranga hawa wametoka ndani ya mashine ambayo ilikuwa ikiwapa joto, ni muhimu kuwatafutia mazingira ambayo yataendelea kuwapa joto hili, kwani haya ndiyo mahitaji ya vifaranga. Eneo ambalo utawaweka baada ya kuanguliwa linajulikana kama bruda, na pia linahitaji kusafishwa na kuwa salama kwa vifaranga.
So after 21 days after the chicks have hatched, the first thing you should do is by the time you know it's almost your time for chicks to be out, you should start like ensuring that you have a brooder. A brooder is just a house or where you have, like initially I told you, like because you are using an incubator, you are like the mother of those chicks.
Yes.
So you should have a brooder which will keep your chicks to be warm. And normally you can use a brooding pot. You can use there is a brooder like electric one. Different farmers normally use have their own technique how they will use. Some will use either use those brooding bulbs. Some will use brooding pot, which are different depending on the availability of the farmer.
Kuna baadhi ya wakulima ambao huwanunua vifaranga walioanguliwa kwa mitambo ya incubators. na kisha kuwaweka pamoja na vifaranga wengine walioanguliwa kwa njia ya kuku kuatamia mayai. Mtaalamu wetu anatueleza kwamba hili halishauriwi, kwani baadhi ya kuku wanaweza kuwatambua vifaranga wao na hivyo kuwachukulia vifaranga wengine kama maadui na kuwatenga au hata kuwaangamiza.
No, you can mix, but it's not advisable because at times you can find some chicken identify this chick is not mine, and they can easily you can assume that they are in safe condition with this, but in the real sense they'll not be at your expectation. If you hatch with your incubator, you just get a brooder and you do all the necessary things on making the chicken, feeding, all those things, and it's not a challenge.
Katika kuhitimisha awamu ya leo, Bwana Kiplagat anasisitiza tena kuhusu umuhimu wa kukubali kuanza na idadi ndogo ya mayai na vifaranga. Iwapo hauna utaalam katika shughuli hizi, ni rahisi kuanza na idadi ndogo, kwani hata kuna mashine za kutotolesha idadi ndogo ya mayai.
If a farmer comes to me and tells me this is my first time, normally I advise a farmer, if you really need to set up poultry farm and you don't know all this management for day old chicks mostly, because that one is a challenge. Unaweza pata like a farmer ameacha already 100 chicks, lakini hiyo management ya achui anything. Anakuambia tu rotafu, mi najua mi nitaachi, lakini sasa kukula ndio shida.
Yes.
So normally I advise a farmer, if you are to take a machine, just take a small machine, like the least capacity normally 64 eggs. Yes. That 64, even if it hatches 50 chicks, it will not be too much challenge for you to manage that number. And like if you take a 500 or 1000 machine, because if you have 1000 chicks now and you don't know what to be done, all those chicks can die at once because it's a challenge to manage. Phone numbers, we have different lakes. Phone number 0714-757-859, 0704-144-565. All the two numbers, you can find them on WhatsApp. Our Facebook page is Smartling Agro Store, and our store is, we are located in Nairobi, industrial area, along Enterprise Road.
Kufikia hapo, ndugu msikilizaji, naomba kutia kikomo kwenye makala haya ya Nyanja za Kilimo hii leo. Katika awamu yetu ijayo, tutaendelea na tutakamilisha gumzo hili kuhusu swala la utotoleshaji wa mayai kutumia incubators, tukitupia jicho swala muhimu la utoaji wa chanjo kwa vifaranga ili kuwaepusha na magonjwa ya mara kwa mara. Hadi juma lijalo katika awamu nyingine ya Nyanja za Kilimo, zidi kukaza kamba shambani, nami niende zangu nyanjani kukutafutia ujuzi zaidi wa kuimarisha kilimo chako. Mimi ni John wa Ishua.
Kilimo, 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 kilimo.
Boy David.
Minapata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi, kinachanya, na kipato cha taifa kitaongezeka sana. Tulime sana na tukipe thamani.